Punchline.
Yaman! Utarama yaje nyibona gashyanare turya ubuzima werurwe tujya kumucanga matani bukabona buze bicura sizuba riraka kamena nigakuba fera nyakanga n'ukwezi mbukamo kanamanze ritunywa biyo gushyingu kuboza ndizezenge bya fresh Christmas nziza boname kwishimye Noheri tuzabe dukaze Iminsi namaze mbabuze Muzambone mfite ibiceri Famiri batetse umuceri N'inyama turi nka busheri Uwenda nuhirwa maniga Uzahoza bandamarira Ushyingu kuboza ndizezenge bya fresh Christmas nziza Boname twishime